Yeah. Classic only.
It's JJ.
Yeah. Disaster likwepo zama kipindi industry mekusanya mafamba ka staff carriers. Washamba sojo kuchana kiasi kwa kawaida game kufanywa na class failures. Akaja ka touch hard barriers kwa material mod class heavier. Walipo hisi ni danger bacteria. Wakanza kuogopa kuzweka kwa mass media. Vipi nikupe story? Ni kuoga shule na wa cool cats. Wasema siwezi ku rap, my voice is too blunt. Mara sifanani kwa msanii, mara sijui nani. Mara ukiamua kufanya tu you do flat, kaja track. Matozo kanza kukopi sera. Maujanja haya yatoshi hela. Na shule ndo inaanza kwanza. Hakikisha kwamba hauchezi fool. I'm the next book bro, certified storyteller. Now sit down, think clearly. Kwa ni mafisa wawezi kusniff near me. Hata kama nitapunguza speed, bado distance ni kubwa kama elimu ya uraia kwa string theory. Shagama jela, my bars bigger than yours. Huna sera, my mind bigger than yours. I'm ill, my rhyme sicker than yours. Fuck my tamasha, my rides bigger than tours. I rise thicker than... Come on man, I'm cool man, huh. Busy establishing the new wave. Mistari konde sina gang soldier. Na nakubali kwamba hii pen gang noma, huh. Macho kwenye pesa kama cashier. Najenga career. Mana verse nyingi sana underground. Na bado nasikika kila area. Naunguza kiwanda, I'm too hot for media. Anza mbio bro, danger he dog. P-Funk majani still hate this dog. Ufa lina dundu kwa chuma lilo sukwa kimakenika. You can't pet this dog. Ruti ngumu sana, hawezi ukapiga chabu. Verse tight kama sphincter muscles pita kando. Ficha macho we ni kinda bado. Me utashikwa tako man, haujajua bado kulinda kago. Alama kufungua mitaa, street talking. Alafu unafanya ma classic a Beethoven. Hamna clone version, hamna replica. Disaster ni moja tu, my skill set is the big problem. Don't kwenye flow ki mekaniki, I'm pulling a pulley. School youngings ain't bullying a bully. My singles as extra pairs, my pictures as extra layers. Students kiza vizuri, ona makala zinapakwa kala. So kama unashaka njo, wone namna zinavochapo show. Usileta kiburi, tikadi misimamo bro. Apa utalazwa kama underscore. Na what about, they can only see near. Spoiler alert, hii game itashuka and I'll be here. Mana penye umaridadi ya stick there. Nabakia international brand kama Swiss Air. Anza mbio nikizuka ina explode fever. Na kunja lines kama pusha na bro wida. Sahau witili na shufo mini four figure non the sewer. Disaster governor car swords nigga.
Gawa bahari kutwa na B Musa puta na peleka huu kuta askari anadai kufa. Huu mzuka Masai havai shuka, moshi unafuka tupo kikazi na mdai muha. Yeah doto tulia na mdai kulwa, sitorudia mana kwa shua hakai pusha. Mikazi baada ya chuo, achana na elimu, chukua funguo, sina bei. Naleta utata mkataba fei, naleta hamasa tangaza siasa kweli kweli. Vita Biafra was a real debate, check the feeling, still hatred. Holy Mary, Holy Mary. Now toss police post na change mode, na die code won duniani na cars moja. Uliza code in short, tupo kikos usfos, mekutana na afisa uamiaji board. Mindo coils kwenye AC, valves kwenye gas, mindo amount kwenye count, mindo knife kwenye bag, mindo rhymes kwenye verse, au salute kwenye jeshu nizimila mindo DP kwenye page jenu. 370 MH sina fear na jeans na disappear MX na kutabiria njia sio clear cheme wanasikia viziwi wanakibia everyday boss baba usivuke mipaka na raw saba go harder nikisoma mashtaka una pause kwanza naposimama langa bidhaa his kiwanda trubado George RIP being nisanya yeah. Nilicho nacho ni matundu risasi fikicha macho mana vita jihani. Tunafuata ulicho nacho mana kwetu he comes. Kinabadilishwa kizazi. Yeah, hindo on job training. Play beat DJ anapewa playlist. Hii ni mother brother Ocho Shake witness vita ya msalaba, yani crusade weekend. You crazy reason, he face mean business. Usipara phrase pa red, subiri weekend. Uskala great mission, fanya uulize, fanya ilipe, watu wasizike paka ufike.
Ujuzi hukupata ni ngumi, siri ya kali haufiki hata ukilala na ndumi. Ushaambiwa huku kanda ni sumu, maimsiwa na kando
bado wako recover room. FA na mdive na hii ni shida. Roma USA ameanza lipa. Sifanyi mistake, play andaa bima vina na mimi nasikia wanalia kama msiba.